vuga mahoro wahishe mihori nyuma uti bitengo nuburo nijoro bagakora mahano abona bahuza bahururanye karamo n'ibitabo abona basinya bagaseka bagahoberana nibategereza gutaha baratuma rukambikana mazabana bakahagwa ababyeyi bakarira nyamara abana baratabaza barasaba ibitotsi ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati
ama
mahoro ryake ye baba ndatabaza
kama wakati warashili warama wana wake wanalia wana omana imani wanachotaka ni amani wana omana imani wanachotaka ni amani
ikiganiro cyanyu mwari mukumbuye mukunda cyane tuganire ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe nanjye Emerance Kayijuka mfatanyije na Ashire Kamana Ashire ndagusuhuje uranyumva neza
ndagusuhuje nanjye Emerance ndakumva neza cyane reka nsuhuze wenda abo tuza kwifatanya mu kiganiro abari ku buhanga bw'ibyuma abakunzi ba Radio Iteme abanyarwanda muri rusange cyane cyane abayoboke b'urunana nyarwanda
urakoze cyane Ashire bacu nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu tuganire uyu munsi dufite umutumirwa w'imena musanzwe muzi ariko mudasanzwe muzi ku biganiro byacu bya tuganire ni Bwana Anicet Karege nagira ngo mushimire cyane ko yemeye kuza kutuganirira mu kanya ndaza kugusaba Ashire wongere usubirane mikoro umutwakirire muri studio uyu munsi nkaba nshaka rero gusuhuza abakunzi bacu baduteze amatwi kandi mbashimira cyane abakunzi bacu bari ku mpande enye z'isi baduteze amatwi turabashimiye cyane 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 ndetse tugashimira abantu badukurikira bari mu Rwanda by'umwihariko ndashaka gushimira umudamu witwa Madame Hilda Ingabire umuntu umuzi amubwire ko namucuhuje niba atadukurikira ariko nzi neza yuko adukurikira Madame ejobundi hari umuntu wanyoherereje ikiganiro yakoreye ku rwibutso mu bisesero ariho iwacu aza kuvuga agaya ngo hari abana b'abasaza ubwo yavugaga ngo umukazana wa data bukwe ntari buvuge izina kuko ndatsinda ubwo n'igihe yavugaga mu by'ukuri avuga atugaya yuko ngo tuvuga ngo tunenga imikorere y'abategetsi tunenga ibikorwa ariko rwose nkaba nagira ngo mushimire yuko adukurikira kuko ntabwo dushaka gukurikirwa nabo twumva ibintu kimwe gusa tuba dushaka nuko n'abantu tutumva ibintu kimwe nabo badukurikira kandi nkaba musezeraniye yuko ikiganiro cy'ubutaha nzamuha ibisubizo by'ibibazo bye nkamubwira impamvu tugaya nkamubwira ndetse ibyo tugaya rwose ndamwinginze nizere yuko azatwemerera akatubera umutumirwa mukuru ariko natanabishobora tuzakora ikiganiro ibyo aribyo byose nzi ko azagikurikira ubwo bizatuma abona n'ibibazo ashobora kuba yibaza impamvu dukunze kunenga ariwe wenyine nshimira yego
yazana duhana nimero ye tujye tumwohereza ibiganiro direkitoma tutanyuze n'ahandi hantu
rwose urakoze cyane kunyunganira ashiri yego nkaba nkomeje rero nshimira n'abandi badutega amatwi cyane cyane abari mu Rwanda nk'uko nari maze kubivuga turabizi neza yuko kudukurikira ntabwo ari ibintu byoroshye mu Rwanda ikintu cyose ukoze gishobora kubonerwa icyaha no gukurikira iradiyo iteme bishobora kuvamo icyaha uti kubera iki kubera ko tumaze kumva ibyaha tumaze imyaka myinshi ndetse twumva ibyaha abanyarwanda baregwa ugasanga ari ibintu umuntu akwiriye kwibazaho ukibaza uburyo umuntu ashobora kwitwara kugira ngo ye kugwa mu cyaha ukumva bikomeye cyane ikintu cyose reka nongere mbisubiremo abanyarwanda munyumva mujye mwitonda icyo ukoze cyose gishobora kuvamo icyaha ubu ngubu mu by'ukuri umunyarwanda uvuga ko atafunzwe arabivuga ukikanga aho kugira ngo wikange kubera ko umuntu yafunzwe nk'uko byahoze kera ubu ngubu umuntu asigaye yikanga yumvise umuntu atarafungwa mu by'ukuri muri make abanyarwanda barafungwa hari impamvu nyinshi cyane abanyarwanda basigaye bafungwa reka turebe impamvu zikunze guhurirwaho cyane mu bintu impamvu zikunze gufungisha abanyarwanda ashyire wajya gukora za recherche za ubushakashatsi wenyine ariko uyu munsi nanjye nakoze ubushakashatsi nizere yuko bigushimisha
turahishiwe
murahishiwe umva nawe ibintu nabonye
natwe turakumva nabi
navugaga yuko hari icyaha cyo kugambirira guteza imvururu mu banyarwanda icyo cyaha gikunze gukorwa n'abantu benshi nari maze kubabwira yuko icyo cyaha Diane Anne Adeline bagifungiwe ndetse ntabwo aribo bonyine Karasira Emabure nawe araregwa kubiza amacakubiri muri rubanda murumva ko ibi bintu bijya byanyumva ashe
yego turakumva
yego idamanje nawe iki cyaha yarakirezwe gushoza imvururu n'imidugararo muri rubanda iki cyaha nari navuze yuko na Maitre Ntaganda yigeze kukiregwa bamushinja ko yabibye amacakubiri muri rubanda no gukora imyigaragambyo itemewe n'amategeko urumva we yanongeyeho n'akarusho reka dukomeze hari ikindi cyaha kimaze igihe abanyarwanda kazi mujye mwumva kandi mwirinde ibi bintu hari cyaha kimaze iminsi gikorwa cyane iki cyaha ntabwo cyari kimenyerewe cyane twigeze kumva umudamu witwa umuhoza ingabire agifungirwa icyaha cyo gupfobya genocide yagifungiye imyaka 8 ariko noneho ntabwo ari we wenyine kuko hari abantu abanyarwanda benshi bamaze iminsi bakora iki cyaha barimo Karasira Karasira reka ikabishwe yiyita umushingwacumu kuko ntabwo yaba ari umushinga umucikacumu ngo atinyuke guhakana no guha ishingiro genocide yakorewe abatutsi ibi bintu ni ibintu bitangaje kandi biteye agahinda idamanje uvuga ngo yarokotse ngo yacitse ku icumu utesha agaciro ibimenyetso bya genocide banyarwanda banyarwandakazi iki kintu cyo gupfobya genocide mu kirinde kuko gitangiye kuza kujya kigaragara mu banyarwanda cyane cyane mu bacikacumu sinzi impamvu hari n'ikindi gikunze gufungisha abanyarwanda akenshi ibyaha bikunze kuza haba harimo ikintu cy'amafaranga muribuka ko Anne Rwigara bavuze ko ngo yanyereje imisoro y'igihugu iki cyaha yagize imana kuko bwarakeye ntitwongera kucyumva baragisiba ariko bari bakivuze yagize imana ntawubaza ngo kubera iki mwagisibye ahubwo iyo babikongereye nibwo ubaza utese ko mwabyongereye ariko ntabwo wajya kuburana uvuga ngo ese ko mwabigabanyije ahangaha Anne ajya ashimira imana kuko iki cyaha cyari cyamureze yari yakire kudutera urujijo ni uko nubwo bwose icyaha cyo kunyereza imisoro cyamukuweho ariko byaranze kiramukurikirana kuko bwakeye bateza cyamunara ibintu byo kwa Rwigara urumva rero mu by'ukuri nubwo bwose bagisibye ariko cyarakomeje kiramukurikirana urumva ibi bintu ni ibintu byo kwitonderwa iki cyaha cyerekeranye n'amafaranga nanone Karasira Aimable murabyibuka mu byaha arimo ashinjwa harimo icyaha cyo kuba afite amafaranga kuri konti yego nuko rwose adakora tuzi ko bamwirukanye ku kazi akaba adakora akaba wenda tutavuga ngo aya amafaranga nayo yibye leta ariko ntabwo yagombaga kugira amafaranga kuri konti turabizi yuko bamaze kumwirukana muri leta abantu twese twagiye dushyira amafaranga kuri GoFundMe abantu bose bakunda Karasira yaranabivugaga kuri ya channel ye ya televiziyo ariko yagombaga kumva yuko nta burenganzira afite bwo kugira amafaranga menshi ageze kuri miliyoni 20 ibihumbi nka 20 by'amadolari agatinyuka nk'aho hari imigabane afite muri Crystal Venture cyangwa nk'aho hari icyo akora muri FPR oya ibi ni ibintu abanyarwanda bakwiriye kujya birinda kuko ni ibintu bishobora kubafungisha harimo uriya mudamu ukiri muto witwa Idamanje ariko wanga agakora ibyaha ntanze sheke itazigamiwe niba ari mu mwaka w'ibihumbi nka 12 hari nako ibihumbi 2012 ni kera yego ariko iyo ukoze icyaha byanze bikunze kiranga kigakurikirana ibyo bintu abanyarwanda bakwiriye kujya babimenya nubwo bwose yari amaze imyaka hafi 10 atanze iyi sheke itazigamiwe ariko ubu ngubu dore irimo iramukurikirana hanyuma rero noneho reka tujye ku byaha bidakunze kuboneka nk'icyaha Maitre Ntaganda yigeze kuregwa kubera ko yavuze ngo tugabane niwanga binyoneke naje kumenye Francesa ariko rero ntabyo guseka iki ni icyaha ndetse inkingi y'umuntu w'umugabo umuntu rwose w'umuntu wize amategeko yubashye kuko umuntu agatinyuka akavuga ngo tugabane niwanga bimeneke oya ibi ngibi ntabwo byemewe rwose mu Rwanda noneho reka tujye kugahoma munwa ntabwo mbarambira ndarangije kuri Rusesabagina bana yanjye Rusesabagina we yaragaciye Rusesabagina araregwa ibyaha 13 umuntu twari tuzi kuri iyi lisite wari warezwe ibyaha byinshi cyane ni Damange wakoze ibyaha 6 ariko Rusesabagina yarakubise agera mu byaha 13 reka mbivuge nihuta cyane icya mbere iterabwoba icya kabiri iterabwoba icya gatatu iterabwoba icya kane iterabwoba nanone harukuna agenda akora ibyo terabwoba akagenda ahindura gatoya akaritera bamwe ubungu ubunda gatera abandi ukagenda akagenda abihindura gatoya ariko byose ugasanga ari iterabwoba nica gatano nacyo aregwa nacyo ni iterabwoba nica gatandatu ni iterabwoba ica karindwi iterabwoba ica munani iterabwoba ica cyenda gufata umuntu ho ingwate ahangaha ibintu biba bikomeye ica cumi kwiba hakoreshejwe intwaro ariko intwaro se abakina tuzi neza ko yakoreye amafaranga menshi muri cya gitabo yanditse avuga ngo yakijije abatutsi kandi abatutsi tuzi neza ko twakijijwe na FPR icyo gitabo ko yagikuyemo amafaranga na ya filimi yakinwe kubera iki yibye akoreshejwe intwaro banyarwanda mujye mubyumva ibi bintu ntabwo byemewe mujye mubigendera kure gutwikira undi inyubako ubigambiriye ibi ngibi rusesa abakina nanjye namusabire igihano gikomeye iki cyaha kirajya kumera nka cya kindi umujyi wa kigali wakoreye kwa rwugara ukabasenyera inyubako ubigambiriye ubabeshyira ngo inyubako ntabwo yujuje ngo ibyangombwa ngo ntabwo ifite ubuziranenge kandi ari nabo bari barabahaye icyemezo cy'uko iyo nyubako nta buziranenge ifite ni mu nyumvire namwe iki cyaha rusesabagina agihuriyeho n'umujyi wa kigali nanjye ndamusabira kugihanirwa rwose gutwikira undi inyubako ubigambiriye noneho icya cumi na kabiri gushyira abana mu mirwano ibi byo ni ibintu bikomeye ku muntu w'umubyeyi wabyaye noneho rero hakaba ikindi cyaha yahuriyeho na idamani gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake wawe noneho reka turebe idamanje umuntu w'umudamu umuntu w'umugore ukiri mutoya muzi ibintu yakoze yakubise icupa umupolisi aramukomeretsa reka ndekere aho ngaho murabibona ibyaha abanyarwanda baregwa ashiri ubushakashatsi bwanjye nizere ko wabwumvise kandi ko bwagushimishije
uyu mwanya urimbitse cyane uburezi bwa wa wundi wihimbye umushakashatsi ashobora kuvuga amazina ye
uburenzi bwa Tom Ndahiro
ariko mu byaha wavuze harimo ikindi cyaha bakunze kuvuga ngo kwangisha ubuyobozi abaturage nagiye ndeba mu itegeko nshinga ahantu haba handitse ko umuturage agomba gukunda ubuyobozi ndabibura ibyo nabyo ni bya bindi bita ngo ubudasa bwabo
ibyo rero cyo kwangisha kugambirira kugirira umukuru w'igihugu nabi ibyo ni ibyaha nabyo ntabwo nabishyizeho kuko ibyaha abanyarwanda bakora ni byinshi ariko nabyo birahari urakoze kunyibutsa none ashire mbere ko nkomeza nagira ngo nguhe ijambo uyu munsi umutwe w'ikiganiro nkwibutse ko uvuga ngo mbese abacamanza bo mu Rwanda bateshejwe agaciro cyangwa se nibo bakitesheje nagira ngo nguhe ijambo usuhuze abatwumva nanone kandi ubabwire impamvu twahisemo kuganira kuri iyi ngingo mbere y'uko utwinjiriza umutumirwa wacu Anicete mu kiganiro merci
urakoze mirase ku ijambo nta nubwo ndi butinde ariko ndabanza nongere ngo usuhuze n'abanyarwanda bose muri rusange cyane cyane abanyarwanda bemeye guhaguruka kugira ngo barwanye iki gitugu ndengakamere cya FPR iyowe na Kagame n'agatsiko ke by'umwihariko abanyarwanda bari mu gihugu mw'imbere bari mu Rwanda kubera ko bo ingaruka zibagirirwaho ari ingaruka zikomeye cyane zishobora kubambura ubuzima bwabo cyangwa se no kubuhungabanya mu buryo bukomeye cyane mu gihe wenda bari hanze nabo harimo abagiye bicwa turabizi abashimutswe ariko twavuga wenda ko abenshi babasha kugira umutekano ukomeye kurusha uwo bari mu Rwanda ubwo rero abo bose ndabasuhuza kandi mbakomeza mu mirimo biyemeje imirimo y'ubunyangamugayo imirimo y'ubutwari kubijyanye rero na titre y'ikiganiro impamvu twabitekerejeho ni ukubera ko mu by'ukuri dusanzwe tunabiganiraho ariko dukomeza gutungurwa kenshi iyo habaye ibintu bisa nk'ibidasobanutse muri kiriya gihugu ibintu bijya mu butasa bwabo usanga ibintu bikorwa mu buryo bw'amacuri ibintu bikorwa mu buryo budasanzwe notama mu bijyanye n'ubucamanza aho usanga utamenya imiterere y'ubucamanza udashobora kumenya ministre w'ubucamanza ministre wa justice yagiye kuvuga ku maradiyo akavuga yuko ngo yashimutse umuntu ku Rwanda rwatanze amafaranga yo gushimuta umuntu kandi ari umuntu ushinzwe ibijyanye n'ubucamanza ntagakorera FBI ntago yashimutse umuntu wavuga ngo ni umuntu wayogoje isi wayogoje umutekano w'isi ukongera ukabona aho kwa mirimo bavuga bati urukiko rw'ikirenga rwavuze ko nta muntu ukora ku mitungo yacu ariko umuntu wo mu murenge cyangwa se umuntu wo mu meya atishwi ntago tubyubahiriza ndetse ni ukugaragaza uburyo mu bijyanye n'imiyoborere ibintu bijyanye n'ubucamanza mu Rwanda byapfuye kandi igihugu kidafite ubucamanza mu by'ukuri ni igihugu kidashobora kugira amahoro n'umudendezo noneho turaza wenda no kureba niba abari mu gihugu abafite ubutegetsi ubungubu bafite icya mbere ubushobozi bwo kuba bashyiraho inzego z'ubucamanza zikora zigendera ku bunyamwuga kompetanse cyangwa se niba batanabishoboye hanyuma niyo mpamvu twatumiye umuntu wabyize wabyigiye umuntu ukunze kumva kuri radiyo iteme mu kiganiro urwatubyaye ariko n'ibindi biganiro byinshi ndetse no guserukira urunana byagiye biba kenshi cyane ubu nta wundi ni Anicet Karege tukaba rero twishimiye cyane kubana nawe uyu munsi niba twumva nagira ngo asuhuze abadukurikiye hanyuma Emirance urahita ufata ijambo dukomeze ikiganiro urakoze
merci beaucoup
yego ndabumva ashire murakoze ka murakoze nagira ngo mbanze mbashimire ko mwantumbeye muri iki kiganiro ngira ngo ni ubwa mbere ubwo rero mwagize neza kuntekerezaho nkunda kubakurikira cyane ikiganiro mutegura neza rwose mbonereho umwanya wo kubafelisita nkaba rero numva ari ishema kuza kuganira namwe ndibwira yuko ubwo ikiganiro kiri bugende neza mwahisemo n'ingingo nziza kuko ikibazo cy'ubutabera mu Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane nk'uko n'ubundi ikibazo cy'ubutabera gihora gikomeye mu mademokarasi yose icyo twita demokarasi nyine ubutegetsi bwagombye kuba bushingiye kuri rubanda ubwo rero iwacu nabyo byitwa ko ari demokarasi ariko ubwo turi bubone ko ibikorwa bitandukanye cyane n'amahame y'ubutegetsi nk'ubwo ngubwo ubwo rero mboneho n'akanya ko gusuhuza abo turi kumwe bose abari ku buhanga bw'ibyuma wowe na Emirance nabashuhuje deja hanyuma ngasuhuza abadukurikiye bose ngasuhuza abo dukunze guhurira mu runana nyarwanda ruharanira impinduka hanyuma ubwo abadukurikiye n'abazadukurikira murakoze ndabashimiye
urakoze cyane Anicet sinzi niba ashire hari icyo yashakaga kuvuga nkaba mutanze imbere
oya nisawa cyane mera tubakomeza
okay Anicet turakushuje cyane kandi turakwakiriye dushimiye yuko twagutumiye ariko ntabwo sinzi ukuntu nabigensitaho bihagije kugira ngo wumve ko ari wowe wo gushimirwa ko wemeye ukitabira ikiganiro cyacu dusanzwe dukurikira ibiganiro byawe kandi dukunda ibiganiro ukora hari benshi cyane bagukunda tukaba tugushimiye cyane ko waje kutuganiriza reka rero twinjire mu kiganiro nk'uko ashire yabivuze wize ibintu by'amategeko niyo mpamvu twabonye ko ari twagutumira kugira ngo utwunganire ikibazo nshaka ko watubwira nako wabisubiriza cyangwa se wavugaho wakoraho commentaire natangiye baha urutonde rw'ibyaha ibyaha bikeya urugero rutoya rw'ibyaha abanyarwanda baregwa n'ibyaha mu by'ukuri bikunze kugaruka ukanibaza impamvu ibyo byaha bikunze kugaruka bigaruka ku bantu nk'aho ukibaza impamvu mbese hari igihe hari ibintu wumva ukumva biri na bizarre hari icyaha nababwiye cyitwa ngo tura tugabane niwanga bimeneke cyo naragisomye ndaseka ndatembagara muri make ibintu ubona bigoye kumva none jyewe Anicetti nkawe wize amategeko uri umuntu mu gifaransa baravuga bati uyu muntu ni ministrable ushobora kuba ministre ushobora gushingwa guca imanza bakakwambika iriya kanzu tujya tubona uriya mujije yambaye aca imanza buri gihe reka noneho nkubaze ngo biramutse bishobotse ko uba mu Bufaransa wenda ukamenyana na ambasaderi mukaba inshuti akakubwira ati taha ugende tuzagushakira akazi ugataha akakubwira ati va muri aya makarito urumva ntabwo byakugwa nabi ugataha ugasanga bakaguha akazi koko bakakubwira kwambara iriya kanzu akaba ari wowe uba umucamanza nagira ngo utubwire ziriya manza imanza nka ziriya wowe wazica ute kandi utayobewe ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi umujenerali de brigade witwa Steven Karyango bigeze kumwirukana ku kazi yari umujije yacaga imanza z'abasirikari baramuhagarika akazi kari kamutunze ngo kubera yuko ngo yaciye imanza abo ya ubwo muri make ashobora kuba yenda yarabogamye cyangwa yaraziciye uko batabishaka yaziciye uko abyumva ariko ntabwo uko yabyumvaga ariko leta yabyumvaga uwo muntu turabizi ko yahagaritswe ku kazi undi muntu liyetona koroneri Marke Sebaganje nawe baramuhagaritse icyo gihe babahagarikiye rimwe nawe yari yacaga imanza z'abasirikare hari undi liyetona Pina Kabenga tujya tuvuga uyu nawe yacaga imanza z'abasirikari we nta nubwo bamuhagaritse ku kazi baramwishe yarapfuye baramugonze n'imodoka none rero Anicetti biroroshye ikibazo cy'uyu munsi turabizi ko turimo twibaza ngo ese abacamanza mu rwanda bateshejwe agaciro cyangwa barakitesheje biranashoboka yuko byoroshye kubivuga ariko umuntu aramutse yicaye kuri iriya ntebe yenda byanamugora kumenya icyo gukora wowe uramutse uhawe kariya kazi uzi neza za contrainte zikuriho yuko ushobora kwirukanwa kunze cyangwa tukanapfa wazifute ngiki kibazo
bo urakoze ikibazo cyawe nta nubwo cyoroshye kuko urambaza uti se ibyabaye ku bandi nawe bakaguhamagara ujye muri iriya sisiteme wagenda ukabyifatamo gute ubundi ikibazo igisubizo cyoroshye nakubwira nti ndamutse nemeye kujyayo nuko naba nemeye n'ibyo bazantegeka byose nkabikora kuko ikibazo cya hariya hari ubundi ibintu paralele bihari hari amategeko batubwira ko yanditse kandi akora agomba gukora hakaba n'ibindi bintu bibera mu bwihisho hari imigirire mu by'ukuri ya kinyeshyamba yanze kuva mu buyobozi bukuru bw'igihugu buyobowe na Paul Kagame ndibuka twigeze kubona ibintu byadutangaje cyane twebwe twari tutarabaye mu ishyamba tarabaye mu gisirikare cya FPR inkotanyi n'akantu ngiye kuguha kabayeho hari umugabo witwaga Wilson Ndayambaje yari umusirikare w'umuriyetona ariko akaba n'umunyamakuru wa Orenfor yari ahagarariye Orenfor ku Gisenyi iriya bitaga Kiri Centre Regional d'Information. Noneho inzu yabagamo hari akantu k'akajaride ng'umusirikare wundi abasirikare baraho ku Gisenyi aza kuza mukandagira mu jaride atambutse. Uwo muhungu witwa Wilson Ndayambaje avanamo kamambiri yari ayikubita uwo musirikare, noneho umusirikare wahita akanamwe imbunda aramurasa.
Wow.
Yarapfuye. Urumva uwo muntu wari umurasa yakoze amakosa birumvikana. C'était un criminel. Yagombaga gufatwa agafungwa kakaburana. Ariko ikintu cyabaye. Kandi ubwo hari nko muri 95 cyangwa na 6 niba nibuka neza. Uwe bahise bategeka yuko bamushyiraho ngaho bakamurasa nta rubanza rubaye namba. Noneho twa disikita n'abantu rero babaye muri FPR akakubwira tese uvuga urubanza n'urwiki ko rurikemura ari hariya yarashe umuntu ku buryo bugaragara imaza no gutesha abantu igihe agomba kuraswa kandi kuko bahise bamurasa. Ntabwo n'umwe FPR wumvaga niyo haba hari evidence zigaragaza ko umuntu akoze icyaha kuko ari yagikoze ku buryo bugaragara ntabwo wumva akamaro k'urubanza. Bahise batanga itegeko bahita bamurasa bamushyizeho ngaho bahita bamurasa ku mugaragaro baravuga ngo isomo n'abandi. Aho rero niho tutukaniye ni de pratique zo mu ishyamba zanze kubavamo na n'ubu ngubu nizo zikomeza kandi noneho bikagaragara yuko itegeko riva ahantu hamwe. Hari abantu bo hejuru mu bushorishori bwose batanga amategeko amabwiriza bati mukora iki ngiki bigahita bishyirwa mu bikorwa. Abantu rero batanze amategeko yo kurasa uwo muntu Wilson Ndayambaje ubu ngubu ni nabo batanga amategeko yuko izindi manza zo kuzicibwa. Amategeko yanditse ari byose urabona mu 2007 bashyizeho itegeko rivanaho burundu igihano cy'urupfu. Nta peine de mort ikibaho mu Rwanda, turi igihano cya burundu ufungwa nyine ugaheramo ariko ntabwo byemewe gukatira umuntu urubanza guha umuntu igihano cy'urupfu ntabikibaho mu mategeko. Ariko hari ahandi hantu na Kagame ubwo yigeze kubyivugira mwarabyumvise aravuga ati hari ubutabera ubu ngubu mubona ati hari n'ubundi ati nabwo turabufite ngira ngo yari ari Nyabihuzi n'igihe nibuka neza umunsi yavuze ko bazajya barasa abantu ku manywa y'ihangu ni nabwo yavuze n'ibyo ati hari ubundi butabera ku ruhande ati nabwo turabufite.
Icyakora nkunda ko avugisha ukuri
nicyo bihari rero gusa ntareka ngo n'ubutabera noneho butari ubwo ku ruhande nabwo bukore neza. Hari abantu bashinzwe kubwira abacamanza uko baca imanza, yego hari imanza nyinshi burya wenda baca uko babyumva bakurikiza amategeko zoroheje ariko niba hari imanza zageze mu itangazamakuru ibyo ngibyo mwumva ngo bafashe bari abantu bo mu muryango wo kwa Rwigara bafashe buriya urubanza rwose ibyemezo ntabwo bifatwa n'abacamanza biva muri perezidansi cyangwa se n'ubundi butegetsi bararere na perezida wa repubulika biriya mwumva byo kwa n'ibyo bya Bernard Ntaganda ibintu byo ibi bya Idamange bariya bose bazakatirwa n'abantu bicaye kerike pare muri perezidansi cyangwa ahandi bakavuga bati urubanza rugomba gukatirwa gutyo. Babonye Ingabire Vic bamukatiye imyaka 8 kugira ngo mbere bamukatiye 8 hari nabyo bya amabwiriza yavuye aho ngaho navugaga noneho arajurira kuko yumvaga ari uburenganzira bwe ajuriye bavuga yuko bagomba kumukatira 15. Ubundi ni ikintu kidasanzwe kugira ngo nujurira niko bakora. Nahoze tuganira mu kanya kuri ruriya rubuga rwanyu, nabibukije ubuhamya bwatanzwe n'umuntu witwa Rudasingwa Théogène Docteur, avuga yuko yabivuze, sinzi umuntu ashatse kibona wenda kuri YouTube icyo kiganiro, aravuga ati yewe Perezida Kagame yarantumye mugende mbwire Gahima ashakire ibyaha bizimungu. Yumva ni ibintu ukoro ntabwo ashobora gukoresha telefone, ntabwo yakwandika urupapuro bigeze kujya badukoresha bageze aho basanga wenda kazaga mu maboko y'abandi bantu, arakubwira mu magambo ugenda ubwirire kanaka agenze gutyo. Kandi wibeshye ntubikore, nawe wakurikira abo ngabo nyine. Ibintu rero wambaza gutete wabihenze ute, nagushubije muri make yako ngiyeyo naba nabyemeye, kuko ni nayo titire y'ikiganiro cyawe. Hari uguteshwa agaciro kubera izo pratike zihari, ariko hari no kukitesha ubwawe kugira ngo ubyemere kubyinjiramo. Utanze urugero mu kanya rw'uriya mu bariya bacamanza babiri mu 2010 birukanwe kubera yuko baciye urubanza uko barwumva. Ubundi n'umunyarwanda wo hasi azi yuko abacamanza bacura urubanza uko barwumva. Ni ibintu bisanzwe ku isi yose, uragenda wakumva ibimenyetso batanga buhamya ukayaho ukavuga uti noneho nge twebwe ubundi abari batatu akenshi akiherera bakavuga bati dukurikije ko tubona ibintu urubanza turukase gutya. Ngo rero urwo rubanza ngo rwaregwagamo umukoroneri witwaga Diogene Mudenge witwa nako n'ubaracyariho wenda sinzi niba akiri mu gisirikare, barebye basanga bakurikije ko ibintu byagenze basanga uwo muntu ararengana baramwakita kwa bamugira umwere. Noneho hazitangazwe mu ngabo z'igihugu kw'abo bantu ngo bakoze amakosa muri urwo rubanza ko babahagarika, abafite si no kuhagarika barabirukanye. Dore ikintu cyantangaje muri ibyo bintu ni uko nta muntu wabonye ko bidasanzwe, abantu bose barabyakiye kuba mucamanza ngo yakoze amakosa mu rubanza. Nta makosa wo mu rubanza wo urukata uko urwumva, noneho urukatiwe atakwishima mu mpande zombi ziburana. Iyo uwumvise urwo rubanza icyemezo urukiko rufashe kitakunyuze, hari mekanisme zo kujurira, uragenda ukajurira noneho abandi bikazigwa n'abandi. Ashobora kujurira pariki irajurira ukajya mu rwego rwo hejuru, wowe wavuze ko wakoze amakosa barabirukana. Ahandi hantu biba ku isi yose no muri Korea ruguru ntabwo, ariko mu Rwanda byarabaye. Noneho sa pasi na persu abantu bose bakumva ari ibintu bisanzwe.
Ariko rero ahubwo babagiriye neza, kuko nakubwiye ko hari n'uwo bishe witwa Lietona Pina nawe wasaze imanza waciraga imanza abasirikare we baramwishe bamugongesheje imodoka. Ni ikibazo
barabitse cyane.
Abo babirukanye ku kazi
no gupfa Mudenge, najyaga numva abantu babivuga. Icyagusetsa n'ibyaha baba baregwayo, icyo ni ikindi kibazo wenda twaza kuganiraho. Icyo uregwa si icyo baguhora mu by'ukuri. Mbona yumvuze iyo kaya ya Gahima babwiye ngo ashakire Bizimungu ibyaha, ubwo aragenda akabishaka nyine niko bigenda, atabikoze yabizira. Ariko ubundi ikintu bakurega ntabwo ari cyo baba baguhora. Uko ni Koroneli Mudenge uko nabyumvaga icyo gihe, sinzi niba ari byo ababizi baza kunkosora, ngo yaba araziraga ko yagiye ahantu mu Bugesera ahura n'umuhungu wa Rwigema, arahagarara mu modoka aramuramutsa aramusuhuza baganiraho gatoya. Icyo ni cya gikomeye cyane ariko kidashobora kuba yaganiriza wa Rwigema ni icyaha gikomeye. Nicyo nicyo wamujijije bazana ibindi rero. Noneho abo bagabo nabo bareba bati kamema ibi bintu umurega nta shingiro bifite, niyitahire nabo barabihanirwa skandale ariko nubikora bazi ko ari skandale gusa hari ikintu gitera ubwoba muri systeme
umva ko noneho naho ugiye hose n'uwo washuhuje wese nawe nabyo baba bakuriho ibyo nabyo ni ikibazo ese gusuzwa kuba yaravuye mu modoka agasuzwa uwo mwana wa Rwigema ninde ushinzwe kumenya uwo umuntu yashuhuje n'uwo atashuhuje cyangwa n'uwo yahuye nawe
kuko mudenge ni umusirikare ubanza ari umukoroneri umukoroneri yari abafite abayesikoti kandi abayesikoti biciwe abakuneka nicyo biyo sisemo nabakuneka ujya gutanga raporo
nizinde ngo abe yajyaga ababwira ati ngo nta mwesikoti yajyaga yemera ko mujya inyuma yabashyiraga imbere ati ndabizi nimwe muzanyitsa nimujye mujya imbere akabashoreka muri make niwe wabesikoti ariko baranze baramwica
kuko sisitemu ufiteye niyo wavuga uti ngo abayesikoti ndabihitiramo wabahitamo ariko bwacya mu gitondo bamwe babarangije kubaditura mu gusubiza ikibazo rero cyawe navuga ni abacamanza bateshejwe agaciro kubera ko sisiteme yubatse ariko nabo barakitesha kubera kwemera kujya kuko iyo utabyemeye iyo ugize amahirwe nyine ntibaguhitane nk'uko bivugaga ni ugufata inzara y'ubuhungiro ariko ngewe nafata inzara y'ubuhungiro nakwigendera ariko ntabwo gukorana n'akazi koroheje nakoraga k'ubunyamakuru byaranze nkanzwe kujya guca imanza
urakoze
gukora muri kiriya ufite ikintu cy'umutimanama ugukomanga biragorana cyane mu mirimo yose ishoboka si ubutabera gusa ahantu hose birashoboka iyo ugize imana ntibakugeraho iyo bakugezeho ukora ibyo bakubwiye cyangwa se nyine ukagira izo ngaruka zose urakoze meranse
urakoze cyane aniseti ucuruje neza cyane nk'uwize amategeko koko hari aka example watanze kuri ingabire uburyo yewe ntabwo nibukaga yuko yari yarakatiwe imyaka 8 yajurira bakamukatira 15 itwari umuntu yambwiye ntabwo kugeza ubu ngubu sinzi niba koko ari byo cyangwa ariko akunda abanyarwanda batanga urwenya yenda namwe mwaba mubizi mukanyunganira nyangezi ukuntu nawe ngo yafunzwe yamara niba imyaka 7 bakamufungura ngo igihe barimo bamwandikira iki urwandiko rwemeza ko bamufunguye donc agomba gusohokana noneho ngo arababwira ati atariko ati mushobora no kuza ku mushobora no kumpa n'urundi narwo rwemeza icyo nafungiwe ko ntakimenye bati yo bati cyane rwose bati ba wicaye aho ngaho tugiye kukikwandikira ngo baragenda bamwandikira iyindi mandadare asubiramo indi myaka 7 ibyo bintu narabyumvise numva birababaje cyane ariko numva biranashekeje ibintu bikorerwa muri kiriya gihugu ese nibyo sibyo simbizi ese birashoboka mu Rwanda ntibishoboka birashoboka cyane kuko ubwo iyo example ya ingabire ifite inyumvisha neza ko n'ibyanyange bishobora kuba byarabaye koko
urwo rugero utanze rwibutsa urundi rw'umugabo uzwi cyane hariya wari umukuru wa DCDI muramuzi mwese
harya ni Gasana Kalisa
yagiranye ibibazo n'aba igihugu nyine kandi ibibazo byari bishingiye kuri gestion nyine ya BCDI kuko ngo bihagamo amafaranga menshi atangiye mbese kuzamura ijambo baramufunga ariko icyo nashaka kuvuga gisa nk'icyo wari uvuze ni uko baramufunze bamufunga amezi 6 noneho afunguwe nyuma y'amezi 6
turamubuze
Anifeti twakubuze ashire nta ushobora kugira komantere kuko nawe wari umaze umwanya utavuga nagaruka arasubiranye ijambo
yego emera cyane
Bahise bamusubizamo yagiye kugera mu rugo abura n'abantu baje kumufata bamusubiza muri gereza noneho amaramo igihe nibuka icyo ari cyo n'imyaka bwo ariko yakubise mu myaka myinshi barongera bamufungura afunguwe noneho ahuye n'abanyamakuru kuko yafunguwe ngo bamuhaye imbabazi aravuga asohoka ashimira perezida wa repubulika nuko
amahoro arahinda
bwa mbere rero yavuze ibyo badashaka ngo yasohotse noneho ashimira perezida wa repubulika umuhaye imbabazi kandi rwose ko ibyo akorera igihugu rodisikuru umuhayize mbese kwari uku kunganira mu rugero rutanze numva ko bijya gusa mbese
uwo muntu yigiriye neza asaba imbabazi nahoze numva aho umuntu yemera icyaha umushinjacyaha akaba ari we noneho ugaruka akakimukuraho ha ibyo umuntu aravuga ati amena nabikore gutyo gusa ni ukuvuga ngo mu Rwanda ibintu byose birashoboka ibintu byose ashire nagira ngo ufate ijambo ugire komateri nawe ukora
yego murakoze cyane Emirance na Niseti nawe kandi nakunze ibitekerezo yatanze ibisobanuro ndetse n'ingeragi yatanga ubwo nangiye titre tumara kuyifata nibajije naravuze nti ibiba birahari turabibona kenshi tubyita bo babyita ubudasa bavuga ko ari ubudasa ko ari ibintu bidasanzwe bakora ko ari ibintu biteye ubwoba byiza cyane ndetse bafite n'abantu b'abahanzi bagiye babaririmbira indirimbo hari nk'indirimbo ivuga ngo iterambere abanyarwanda tugendana abanyamahanga ryarabayoboye bo baririmba bumva koko bateye imbere kandi ko abanyamahanga koko byabayoboye ariko njyewe iyo ndirimbo nanjye numva irimo ukuri kandi iririmbitse neza cyane cyane ko iterambere nyine bavuga ko bagenderaho cyangwa se ko bazanye n'ubundi si n'abanyamahanga gusa n'abanyarwanda byarasiyobeye iryo terambere iryo ari ryo kuko ntabwo ushobora kuvuga ngo igiti cyera imbuto kandi nta mbuto ubona ntabwo ushobora kuvuga ngo wabonye umusaruro kandi umusaruro utagaragara urumva rero ko hari ukuntu baririmba ibintu cyangwa se bagenda bitaka ibintu by'ibinyoma bikagera kandi bigahinduka ukuri kuri ba twebwe tubona ko ari ibinyoma
ako karirimbo zakanyoherereze ashiri ndumva karyoshye ntaranakumva
yeye ni indirimbo iririmbitse neza cyane iteye isoni mu by'ukuri kubera ko ibintu bibera hariya ni amahano ariko nta kundi twabifata atari ukubifata mu buryo bwa nyabwo koko iterambere riri hariya ntabwo ushobora kurisobanura nta muntu n'umwe ushobora kurisobanura mu buryo bwa kinyamwuga ubwo rero njye naravuze ntubwi ingero nyinshi zihari zabaye nagerageje gutekereza avuga nti ibiterwa n'iki ibi rero Emirance dutegura ikiganiro nakubwiye nti uyu munsi ndabivuga kuri njyewe kuri njyewe ibingibi biterwa n'ikibazo gikomeye cyane ikibazo abantu badakunze kuvugaho ariko nicyo kibazo nyamukuru mu by'ukuri mu Rwanda dufite imiterere y'ubuyobozi ishingiye ku mahame ya Repubulika anitse tarabizi cyane ashobora no kuza kunyunganira mu kubisobanura ariko nzi ko mu mahame ya repubulika habamo demokarasi ijyana n'indangagaciro zayo ubwisanzure uburenganzira bwa kimwe muntu hakaza n'uburyo inzego z'ubuyobozi ziba zirisepa zitandukanye mbese zikora mu bwigenge hari inshingamategeko nyubahirizategeko n'ubutabera kandi ibyo byose nyine bigakora bishingiye kuri constitution itegeko nshinga nakwita ko ari igihango abayoborwa bagirana n'ababayobora kugira ngo ibyo byose rero bigende bikorwe neza Emirance utuye muri Canada nanye no ntuye aniseti ari mu Faransa nizere ko ntazimuye ari nibugo byateye imbere iterambere ryaho rishingiye kuri competence no kuvuga ngo imyanya y'ubuyobozi n'imyanya n'akazi kose gakorwa umuntu akora akazi kajyanye na competences nta muntu ukora akazi katajyanye na competence ze no kuvuga ngo ntabwo waba uri umuganga ushatse wabikora ushobora kuba umuganga ukajya gukubura mu muhanda wenda cyangwa ugakora mu bintu by'isuku ariko ntabwo
umuntu niho narengiye kukubaza nti aho ngaho ntabwo tubyumvikanyeho kimwe none ndumva utangiye kubisobanura
ni ukuvuga ngo umuntu afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka ariko hari na competence zijyanye n'imirimo uko ibiteye umuntu ukora ubwubatsi aba yarabyigiye ashobora gukora n'ibindi bintu kuko wenda ibyo bintu bishoboye ariko ntashobora kuba muganga kandi yarigiye ubwubatsi ikibazo gikomeye cyane rero dufite hari ibi ngibi Anicet yavuze ati abantu b'inyeshyamba cyangwa se bakora kinyeshyamba ariko bujya mu nyeshyamba bujya umuntu abinyeshyamba kubera impamvu nyinshi cyane umuntu ashobora no kuba inyeshyamba yarize kandi afite na competence ngewe ikibazo nabonye kiri hariya gikomeye cyane ni kamere inyarwanda isa nk'ikiri mu bintu by'ubwami guhakirizwa kumva ko tugomba kugira umuntu w'umushefu ibyo bita culture du chef ko hagomba kuba umuyobozi utavuguruzwa icyo ategetse abantu bagomba kugikurikira aho ngaho ngira ngo no muri opozisiyo mwagiye mubibona aho umuntu aza atimbaye umuyobozi kandi abantu bagakurikira iyo ni imiterere nyarwanda hakiyongeraho yuko uwo muntu uri mu kuyobora igihugu cyagombye kugira inzego zirimo abantu bafite competence banakoresha izo competence we nta competence afite mu by'ukuri dufite umuperezida wenda ndibeshya ariko mu makuru mfite dufite umuperezida utarize sinzi ibintu perezida Kagame yize ntabwo nzi ibyo ari byo dufite na perezida urwanya dufite na perezida urwanya abantu bize abatesha agaciro ndetse yakunze kugaragara avuga ngo injiji zitize kuri njye binyereka yuko ari complexe d'inferiorite kwa kundi wumva injiji zize niko akunze kuvuga binyereka wenda ko harimo complexe d'inferiorite yo kuvuga ngo njyewe se nabasha kugira amahirwe yo kwiga njyewe se nize ariko uyu muntu niba afite doctorat ntari bunkandagire ariko hakiyongeraho n'ikindi kintu gikomeye cyane abantu doctorat bafite izo arizo zose bazazibike mu bifu byabo cyangwa sinzi ahantu bazazishyira bagomba gukurikiza ugushaka kwanjye ugasanga ahagombye gukoreshwa competence kugira ngo imiyoborere y'igihugu ibashe kuzana ibisubizo bijyanye n'ibibazo by'abaturage ugasanga ahubwo abantu icyambere barakorera ku bwoba kandi n'ubayobora ugasanga ingufu zose yazishyize mu iterabwoba mu bwicanyi n'igitugu ndengakamere ku baturage bose ibi ngibi ntawe nshaka kwesikiza kuko iriya titire irabyivugira kuri njyewe abacamanza bitesheje agaciro ariko banateshejwe n'agaciro ariko sinabo bonyine ni competence muri kiriya gihugu yateshejwe agaciro ibyo byose kandi ukabibona muri iyo complexe d'inferiorite mvuga y'ibijyanye na education uburezi aho usanga ireme ry'uburezi ryapfuye twagiye dukora ibiganiro bigaragaza ko uburezi muri kiriya gihugu bwarapfuye ni ukuvuga ngo no guproduce competence nabyo biragoye kandi isi igenda ihinduka cyane ubu tugeze muri 2021 perezida Kagame amaze hafi imyaka 27 ategeka kiriya gihugu kandi agitegeka muri uwo mwuka wo kwica cyangwa se wo kuburizamo ikijyanye na competence cyose niho usanga urugero bashimagiza ibintu by'amahano bikaba byarahawe intebe hanyuma ibintu bijyanye na morale cyangwa se bijyanye n'ubunyangamugayo bikaba byarashyizwe ku ruhande urugero natanga hari igihe higeze kuba ngo kwizihiza isabukuru ya Unity Club iriya club iyobowe na Jeannette Kagame ibera mu nteko nshingamategeko ingoro y'intumwa za rubanda urumva ayo mahano kunameza ariko byarabaye ndetse n'umukuru w'intoka bari we uba umuyobozi w'uwo muhango urumva ni ibintu niyo tuvuga ngo haba ibintu bidasobanutse ariko birasobanutse kubera ko nge ntago bintangaza kubera imiterere y'ubutegetsi buri hariya n'abategeka kiriya gihugu cyane cyane uri hejuru ari we Perezida Kagame. Ibi byose rero njyewe mbona ari ibintu bisa nk'ibyanarambiranye bituma tugomba gutangira gutekereza cyangwa se tugomba no gushyira imbaraga cyane cyane mu gutekereza ngo ibi bintu bizakosorwa gute, kuko mu by'ukuri ari naho ngiye no kurangiriza. Hari amagambo abiri yagiye akoreshwa n'umuntu w'umushakashatsi ukomeye cyane wigeze no gutanga amayideoloji akomeye witwa Karl Marx, ariko ntabwo ndi umumarxist. Yigeze kuzana amagambo abiri, rimwe rivuga ngo alienation n'irindi rivuga ngo ancrage. Alienation nagerageje kubishyira mu Kinyarwanda ni nko kwamburwa ubushobozi cyangwa se uburyo bwo gukoresha ubwenge ufite cyangwa competence ufite. Ibyo ni byo yita alienation, ugasanga umuntu nta pouvoir agifite, inzego ntizibasha kumurengera, ntabasha no kugira ijambo muri izo nzego, akagira ngaho akabura izo mbaraga zo kuba umuturage wujuje ibyangombwa. Noneho ibyo bitinze bigera bigahinduka umuco, aribyo bita ngo ancrage. Ancrage ni ukuvuga ngo ni ukwiheba gukabije kuba kwaratumye abaturage bumva ko abaturage kandi ngo turavuga abize n'abatarize n'abana bose babumva ko igitugu kibakorerwaho ari ikintu gisanzwe, ko ari ikintu rwose cyagombye kubaho, ko ariko bigomba kugenda. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga abantu batunenga bati ariko muravuga iki, ko twe twemereye neza, murashaka iki? Ni ukubera ko twebwe icyo gitugu tubona harimo kuri bo abatakibona, kubera ko nabyita ko ari nk'uburyo bwo kugira ngo bo babashe kuba bihishe mu kintu kimeze nk'amababa cyangwa se bugamye icyo gitugu kugira ngo bakomeze baramuke. Ariko mu by'ukuri nabo barabizi ko ari igitugu, ariko barakimenyereye kandi bakimenyera kubera ko ari ubukana bwacyo bukabije cyane. Dukwiye rero kwibaza uburyo hazajyaho umwuka wa politike utuma abaturage n'abaturage bose muri rusange, cyane cyane abafite competence, icya mbere babasha kujya mu myanya ijyanye na competence zabo, icya kabiri bagira n'ubwisanzure bwo gukoresha ubumenyi bwabo muri competence bafite, nibwo amahano nk'aya ngaya tubona, ubwo budasa bwabo nibwo dushobora kubona ko byagenda bikaburirwa irengero, noneho igihugu kigatekana kikagera n'iterambere rigera ku baturage bose. Ariko igihe bitari byahinduka ntabwo bishoboka. Kugira ngo bihinduke rero bisaba iki? Kugira ngo bihinduke bisaba ubuyobozi bwemera ayo mahame ya demokarasi, bwubaha itegeko nshinga, kandi bushyira imbere inyungu z'umuturage. Ibi rero ntabyo dufite, kandi kuva igihe cyose Perezida Kagame azaba ari kubera ubutegetsi ntabwo bizahinduka. Ibyo ntabwo tugomba kubyibeshyaho, ntabwo bizahinduka. Tuzakomeza kubona ubudasa, tuzakomeza kubona ibintu bitunguranye. Ndibwira wenda ko ibyo mvuze bitagombye guca abantu intege, ariko byagombye no kuvuga ngo ikibazo dufite kirakomeye, tugihagurukire kandi tugihagurukire tuzi icyo ari cyo, tuzi n'umuti dushobora kuzana kuri icyo kibazo kugira ngo noneho gikemuke mu buryo burambye. Tunshaka gukorera Perezida urunana, ariko mu runana dushyiraho twemera politiki ishingiye ku bumuntu. Iyo ngiyo ni imwe muri serivisi zishobora gutangwa cyangwa se zanatangwa kugira ngo ibintu bikosorwe. Ariko kuri jyewe nk'uko bavuga ngo umweru uturuka ibukuru bucya wakwiriye hose, mu gihe dufite umutegetsi umuperezida uvuga ko ayoboye Repubulika kandi mu by'ukuri yitwara nk'umwami, ndetse n'abaturage bose yarabagize ingwate ze, yaba abize n'abatarize, igihe cyose umuntu akiri ku butegetsi bizagorana ko tubona ibintu bizima muri kiriya gihugu. Niyo mpamvu gutabara kiriya gihugu ari cyo kintu cyonyine gikenewe, nta kindi. Murakoze Emirance, nabangarukirije aho ngaho.
Murakoze cyane Ashire ku bitekerezo utugejejeho. Yewe ni byinshi. Hari aho wavuze yuko ngo abantu bize kandi baba bafite na competence, ariko aho ngaho ntabwo nzi niba tubyumvikanaho neza, kuko mu Rwanda ntabwo umuntu akimenya umuntu wize umuntu yenda wize yenda baratubwira ngo bafite za doctora bafite za maîtrise ariko mu by'ukuri nka nanisete igeze gukomoza kuri uriya mu docteri Businge harya ntafite PhD ra wagize akajya imbere
yayikuyeho iyo PhD
justement nicyo kibazo ntabwo tubizi
ariko berasumbabure ngo uce mu ijambo gato twafata nka premier ministre yakoze muri organisation internationale nduba yarakoze muri FMI ndibije kugira ngo abashe gukura muri organisation n'uko ari competence afite noneho twibaza ukuntu anitseti yabikomeje wagitangira ati ndamutse ngiye hari ubwo naba ngiye kwemera ko bankoresha uko bashaka umwuka uri hariya utuma n'abafite kompetanse badashobora kuzikoresha
ni ikibazo kuko ugeraho ukibaza ese ufite izo kompetanse ni nde ese ntibyareme iby'uburezi wavuze ryapfuye ku buryo nta n'abantu bakiri kompeta bari muri kiriya gihugu kuko biragoranye biragoye kubyumva uko umuntu kumenya gushyira itandukaniro hagati y'umuntu wize n'umuntu utarize muri kiriya gihugu ahubwo njyewe iyo numvise abaturage wenda batanize bashobora kuba barize makeya cyangwa batanize ariko ukumva uburyo baba basobanura uburenganzira bwabo iyo babuhonyoye ukumva uburyo basobanura uburyo bahohotewe binatuma ngukosora ku kintu uvuze uti abaturage bagezeho barabyemera barabyemeye ntabwo babona ko bafite ikibazo ariko barabibona tujya tubyumva bavuga uburyo bahohotewe ariko ukumva bafite ubwenge ahubwo ukwibaza ese bariya nibo bize cyangwa abize ni bariya tubona bicara imbere y'abantu bakavuga ubusa cyangwa bakavuga ibintu ukipfuka mu matwi ngo hatagira undi muntu ubyumva ubwo tukiri kuri icyo hari ikindi kintu wavuze cya etike ikintu cyerekeranye n'ubunyangamugayo cyapfuye muri kiriya gihugu nagira ngo tubigarukeho gatoya na Anicet atwunganire mu by'ukuri umwuga w'ubucamanza ni umwuga utoroshye uyu munsi turavuga kuri iyi ngingo kuri iki kibazo cy'abacamanza mu Rwanda wo guca imanza ni umwuga usaba icyo kintu cy'ubunyangamugayo kurenza n'indi myuga kubera yuko akazi uhemberwa akazi leta iba yagushinze ni ukutabogama ariko abacamanza bo mu Rwanda kugeza ubu ngubu imanza basa turabibona ntanariko bazica uko ubutegetsi bwabashyizeho bubishaka nagira ngo mumbwire ese ahazaza h'abacamanza niba iyi leta ikunda kuvuga yuko izavaho byanze bikunze kandi icyo tucyumvikanaho izavaho kandi ntabwo izatinda izavaho iyi leta ninavaho icyizere umunyarwanda ashobora kuzongera kugirira abo bacamanza akongera abategetsi bazafata kiriya gihugu bakumva ko ashobora kugirira umuntu icyizere umuntu wakoraga akazi k'ubucamanza mu Rwanda kuri iyi ngoma yarananiwe gukora icyo ahemberwa ngo avuga ati ndaca imanza reka ne kubogama kuko umucamanza nta kindi bivuga ni ukutabogama ariko hari ikintu bakora nta kindi barabogama uwo muntu ahazaza ye hameze hate ni gute umuntu ashobora kuzongera akizera umuntu nk'uwo akamushinga imirimo yo guca imanza kuko izi ni za profesiyo liberale za profesiyo z'ubwavoka za profesiyo z'ubudokiteri ni za profesiyo ziri sipesifike aba bantu bazakenera akazi no ku butegetsi bundi butaha kuri regime yindi izakurikiraho aba bantu mubona bafite dushobora kuzongera tukabizera gute birashoboka cyangwa ntibishoboka ngaho Anicet komantere yawe kuri iki ngiki ni iyihe urabona kweri bariya bacamanza bakora kariya kazi dushobora kuzongera tukabizera kandi baratudesuje barananiwe barerekanye ko babogamira aho ubutegetsi bwabashyizeho bubogamiye.
Bo urakoze nanone Emerance. Reka mbanze mvuge nkora agakomantere gatoya ku byo mwari kuvuga mu kanya wowe na Ashile ku kintu cy'amashuri.
Yego.
Kuri ikibazo cy'amashuri sina kompetanse. Uko mbabwije ukuri nubwo wa mugani mwakomoje ku ireme ry'uburezi wenda rifite ikibazo, ariko mu Rwanda hari abantu b'abahanga pe. Benshi cyane. Mu ngeri zose. Ugiye muri ekonomi wabasangamo, ugiye muri duruwa wabasangamo, mu mategeko, ugiye no mu bindi byose wabasanga. Mu Rwanda rufite abantu bize kandi b'abahanga. Muri sisiteme nk'iriye ikibazo kiba personalite y'abantu. Kuko kwiga ntawe bihuriye na personalite. Tushobora kugenda tukiga tukarangiza twese turi hamwe tukabona izo za doktora, ariko buri wese uko uyorienta nicyo kibazo. Hari umuntu wigeze gutanga urugero ko ngo bari mu kugabana imyanya cyagiye mbese FPR gifata ubutegetsi, ubwo ni umuntu wari muri MDR baravuga batuye ngo twamugira ambasaderi, noneho umuntu wari umuze aravuga ati ariko rero ubwo baregana n'ubundi muri politiki burya ni amashyiraniro, aravuga ati uwo muntu nta personnel itagira. Noneho ngo Kagame niwe wavuze ati nta personnel itagira, ati ntayo rwose ntabwo, ati uwo niwe mwiza bahita bamuna mu mbasaderi
utagira personnel.
Sisiteme nk'iriya iba ikeneye abantu maleyable, bazabwira bati ukuri iki ntazo yaza, kuko niba ari umuntu wihagararaho urabona nk'umuntu nka Twagiramungu impamvu bananiranywe n'iki cyangwa se ndashonga par example puruno sitekezera, nuko ari abantu bafite ibitekerezo byabo bakabihagararaho. Umuntu rero ushobora guhindura ibitekerezo fasiloma ubungubu ni ujya muri iriya sisiteme, n'abacamanza mu bacamanza barimo barabanza bakabiga neza, bafite serivisi dorance nyuma murabizi zikora neza, barabanza bakakwigaho bakareba bavuga batashire nazo zatugora, ubwo wowe ntabwo ubikinjiye muri iyo sisiteme. Niyo waba wumva wenda watekereza kujyayo ko baravuga bati turamuzi yabaye aha aragoranye, ubungubu ntabwo bakwakira. Donc bazana abantu bameze gutyo bafite personality. Noneho warumbaje pese bari abantu abacamanza bari ubungubu tuzabizera gute? N'ubundi akazi si ubu umuntu uri hariya mu bucamanza ubungubu bamujyanyemo kugira ngo bamukoreshe n'igikoresho. Sisiteme ihindutse rero nanjye wenda njye mu murongo wanyu ndizera ko bizahinduka bitanatinze, no gufata abo bantu tukabajyana ahandi kuko bafite kompetanse zindi bashobora guseriva igihugu ahandi, ariko mu bucamanza tugashyiramo abantu noneho bafite umutimanama bazaca urubanza batugamye aha bakagenda bakareba urubanza uko barwumva, niyo haza pression zindi bakabasha kuresista, ariko bagaca imanza uko amategeko abibategeka. Donc ni ikibazo ngiye nkeka ko ari ikibazo cya orientation ama carrière wari uri hariya mu rukiko kubera kwaca imanza ku buryo bitegetswe ntabashe no kuresista pression abona ngo ngo wamwohereza ahandi, hanyuma ukareba abantu bafite esprit y'ubucamanza nk'uko ukabushyira mu nkiko. Buriya hari ikibazo dufite cyane, wenda n'uwo ngo ashobora no kuguma mu rukiko nta polisi yakibona. Ibyo ngibyo byo dufite umutegetsi muzima, noneho utajya gushyira pression ku bucamanza kuko hakaba separation de pouvoir, ku buryo nyabwo icyo gihe wenda hari n'uwareba ukabona hari n'ushobora kwaguma agakurikiza amategeko atabonye za pression zo hanze. Ikibazo rero noneho kindi ubwo gishamikiyeho ni ukuvuga ngo ese ngo ubutegetsi noneho butazajya gushyira igitutu ku bucamanza buzajyaho gute, nicyo kibazo. Buriya hari ibintu abantu batajya batekerezaho cyane. Umuntu wese niyo wafata Mama Teresa w'i Calcutta ukamuha ububasha nk'ubwo Paul Kagame afite, nawe yakora desabu ubundi nibyo umugabo witwa Montes yavugaga yavugaga umuntu wese ufite itegetsi agira tentation zo kwabiza iyo burenze rero ni ikibazo gikomeye burane abantu bose bafite ubutegetsi n'abangaba ngo turi muri opposition hanze zariho abantu abayobozi b'amashyaka ya politiki namwe munyuze mu amaso murebe unyitwarire uzareba utari n'umuyobozi w'ishyaka rya politiki iyo baguhaye kuyobora ushinze izi mbuga za WhatsApp uri moderateur byonyine admin uzareba ukuntu abantu bitwara ugagato yagahita kwirukana nawo
bakagukubura
ikibazo dufite wenda giterwa n'amateka yacu ni uko perezida w'u Rwanda ubu ngubu ari we Paul Kagame afite ububasha bw'umurengera nta muntu umukoma imbere nuko we kugira ngo ubumwambure deje akiriho ko arabufite ubu ngubu nta sitense iri aho ngaho kumwambura no kumuvana ku butegetsi ariko tugakora no ku buryo undi uzajyaho uwo ari we wese azaba afite ubutegetsi agabana n'izindi nzego nuko adafite ububasha bwo kujya kwivanga ubucamanza adafite ububasha bwo kujya kwivanga muri parloma cyangwa se n'ahandi hose kuko Kagame afite ububasha burenze ukwemera nawe wahagushyira remeranse arashire akaguha ububasha nk'ubwe wenda hari byinshi wakora nabi kubera ko umuntu ni umuntu noneho we rero afite n'uko birahurira na nyine n'icyo kibazo u Rwanda rufite ubu ngubu ni ikibazo nawe ubwo rero ubundi igihe bitaravaho nyine abanyarwanda navuga nti kwihangana bakareba uburyo baresista simbabwiye ngo bazajye kwiyahura ariko ikibazo kirakomeye ubwo nagira ngo ndangirize ku gakuru mperutse kubona nari nkaza ariko hari abantu bagashyize kuri Facebook ejo bundi bavuga ngo isha ngo uye n'isha yiruka irabeze te sahurirukanwe n'iki
inke
ubwo te yari isha
yahuye n'iki
yari kwirukanka noneho hura n'inzovu inzovu ise ese wowe urirukanwa n'iki isha yibwira iti hari iwacu batangiye gufata ihene zose zo ku murenge none se uri ihene ntabwo ndi ihene ariko nkurikije uko iwacu biteye ubutabera bwaho byagorana kugira ngo nsobanure ko nari ihene urabasha kusobanura uko noneho inzovu iti koko nibyo inzovu nayo iriruka irahunga ni uko iwacu biteye
yego emerasa ndakumva
iyo blage y'ihene n'inzovu wabyumvise
nabyumvise ni urugero rwiza cyane rw'ibibera hariya nta cyizere ushobora kuhagirira
aya ntacyo rwose ntacyo nta na kimwe uba ikiganiro cyacu kirimo kiragana ku musozo rero kandi ndakeka yuko abadukurikiye bagikunze nizere yuko warebye niba nta muntu waba watwandikiye cyangwa ubanza nta YouTube twigeze dutanga turaza kuyitanga nyuma
twayitanze ariko aho mperukira hari abantu badukurikiye ariko twahita turabona komantere
Okay. Ya. Ubwo rero nagira ngo niba nta kintu kindi wogera ku byo Aniseti amaze kutubwira nagira ngo dutangire tugane ku musozo ngusabe kuba wagira icyo uvuga cyo inama watanga nko kuvuga ijambo ubutumwa waha abanyarwanda nurangiza na Aniseti nawe ndabimusaba hanyuma nyuma uradusoreza ikiganiro ashibe nibubinyemereje
Yego, yego, nta komate nindi bukore, kubera ko neseti ibyo yaramaze gusobanura mu kanya, twe twavuze ibijyanye na competence, avuga ibijyanye na personnalité, imiterere y'ukuntu abantu baba bateye, ariko avuga n'ikindi kintu gikomeye cy'uko usanga umukuru w'igihugu afite imbaraga zikiri z'umurengera, imbaraga mbese zirenze izo yagombye kugira, bituma inzego zidashobora gukora mu bwisanzure ngo zibashe kuzana ibisubizo abaturage baba bakeneye. Ibyo nabyo ni ibibazo nyine bihari bikomeye cyane, ariko njyewe ndacyahamya yuko perezida cyane cyane muri ibi by'ubutasi mu gisirikare no mu bindi ndacyahamya neza ko ahitamo abantu adakurikije kompetanse zabo, akurikije wenda ibyo Niseti yavuze by'uko abantu usanga wenda nta personalite bafite, ariko umuntu udafite personalite kandi afite kompetanse ntashobora no kuba kompetent mu kazi afite. Ariko nanone n'ubutegetsi buriho bwashyizeho umwuka utuma abantu badashobora no gukoresha kompetanse zabo, ariko ibi kandi ntabwo bihereye n'ubu ngubu. Ndagira ngo nibutse abadukurikiye namwe kandi turi kumwe mbibutse yuko FPR igitangira urugamba rw'imbunda, urugamba mbese rwa gisirikare, abana bajyaga bayisangaga mu ishyamba bagiye kuyitera inkunga, abishwe benshi babaga ari abize. Ibi twabikozeho ibiganiro bibiri, barabitubwiye abantu bari baje muri ibyo biganiro, barabitubwiye abantu bishwe babaga ari abantu bafite amashuri minimum ya education, nibo bagiye bicwa. Ibi rero impamvu mbivuze ni uko imyitwarire ya Perezida Kagame ku bijyanye n'uko abantu bashobora kwiga bakagira competence kandi akaba arizo zibayobora, wenda niyo personalitizamo, ariko ndagira ngo bishimangire yuko Perezida Kagame adafite inyungu nimwe yuko Abanyarwanda icya mbere bagira uburezi buzima bwiza, icya kabiri bashyira mu bikorwa competence zabo. Nta nyungu nimwe bifite kuko Abanyarwanda babashe kugera aho ngaho Kagame nta nubwo yabayobora. Hari abantu benshi cyane bafite competence zo kuyobora kiriya gihugu neza kurusha Kagame, ku buryo rero ibyo bintu nabyo bitewe n'uko yakuze, bitewe n'uko njye kuri jyewe mbona ari umuntu w'umunyabwoba, kuko Abanyarwanda ntabwo ari abantu bazwiho kwivumbura cyane, bazwiho kutagira discipline, ni abantu bazwiho kuba bakurikira ubahaye amahoro mwabana neza. Ntabwo rero igitugu ndengakamere Kagame abakiraho cyari gikenewe cyangwa se gikenewe. Ibi rero impamvu, nta yindi impamvu njye mbona abikora atari ubwoba, ariko ubwoba twakwita wenda nka paranoia. Niyo mpamvu kare nakubwiye Biransi ngo uyu munsi ndabivuga ibyo ntekereza byose, nta filtrage irimo. Ibyo rero igihe cyose bihari ntabwo tuzigera tubona competence zishyirwa imbere hariya ngo zikore, tuzabona ahubwo ubwo budasa bwabo gukomeza kutuzanira ibintu bidasobanutse kandi by'udushya dushobora kuzandika no mu bitabo by'udushya byagiye biranga ingoma ya FPR umunsi yavuyeho. Ndumva ari ibyo ngibyo, ubwo wenda twashyira ijambo Aniseti noneho tugasoza.
Murakoze cyane Ashive, reka duhe ijambo na Aniseti.
Bon, murakoze mwembi. Wari udusabye ko twagira icyo tubwira Abanyarwanda, cyo navuga gusa ni uko ubundi ubutabera nimwe mu nkingi, nk'uko Ashire yahoze abisobanura, nimwe mu nkingi ikomeye ya demokarasi. Igihugu kitarimo ubutabera n'ibindi byose birazamba. Uko ubutabera ni ukuvuga ni urwego ruca imanza rurenganura abantu, ariko ni narwo rwego rwa mbere burya rushinzwe kureba uko uburenganzira bw'abaturage bwubahirizwa, kuko nyine birumvikana iyo uhohotewe ugahohoterwa n'urwego rwa leta, ugahohoterwa n'umuntu witwaje inyenyeri ku gihugu cyangwa ibindi byose, nta handi ushobora kwirukira atari mu butabera. Ubutabera igihe butigenga rero ibyo byose birazamba. Umuntu nuhura n'umuntu w'umusirikare akagukubita indembo cyangwa umupolisi akagukubita indembo akurenganya wajya kubwira umujije utesuriya muntu mwamumpanira ko yankoshereje mwamunyakira indiki z'akababaro ugasanga ahubwo ni wowe uhanwe icyo urumva ko ari ikibazo kiba gikomeye cyane ahantu hatari ubutabera ahantu sisiteme judisiyeri idakora uko bikwiriye icyo gihugu kiba kirimo akaga gakomeye cyane nyine ni bya bindi byisha idashobora gusobanura uburyo itari hene ikibazo kitoroshye hariya rero biterwa na sisiteme iriho uko yaje hari umuntu umwe cyangwa se urwego rw'igisirikare rudobina ibintu byose kandi noneho muri bo bafite na conception y'ubutabera budahuje na standardi zindi zisanzwe zizwi ku rwego mpuzamahanga ni ikibazo gikomeye cyane rero niyo mpamvu hariya kugira ngo ubashe kuramuka ugomba kugenda ureba umuntu umuramya mwumvise ubu ngubu mu biganiro byinshi mwabonye amashene YouTube yabaye menshi niyo ugiye kugera ibyo unenga hari abantu bagerageza kunenga ugiye kugerageza ibyo unenga uravuga uti nditabaza Perezida Kagame nanenga abangaba ariko buriya Perezida Kagame yaba yarabizi yabikemura kubera yuko bamenye ko kwiyambaza Perezida Kagame ariyo maramuko iyo wibeshye ukamuvugaho gatoya urabizira nabonye Karasira buriya yafunzwe kuko yavuze ko adakunda Perezida Kagame yavuze ko amwanga ko nta tegeko ritegeka kumukunda yagize ibibazo ubundi yari asanzwe yivugira akiritika ibintu ariko kugira ngo avuge iryo zina ko atarikunda urabona uko byamugenewe wenda
si impamvu ya mbere yarenze wa murongo
utukura nuko hari umuntu umwe mbagize Imana kugira ngo ubashe kuramuka ni ukumusingira kandi uwo muntu afite abantu bamutegera amatwi ahantu hose mu nzego zose ikomeye cyane rero ubwo rero kugira ngo ubutabera buzagende neza nta n'indi nzira ishoboka atari uguhindura sisiteme yose tugashyiraho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi bushingiye kuri za standari ashiri yavugaga tukagenda tukagabanya daboro ububasha bw'umurengera twavugaga umukuru w'igihugu afite hakaba separation reyeri de pouvoir hanyuma n'abaturage bakagira uburenganzira bwabo nuva aricyo navuga ariko noneho igihe bitarahinduka no kwihanganisha abaturage bakagira ariko nabo bagakora ku buryo noneho bagira uruhare muri izo mpinduka duharanira ubu ngubu murakoze reka nongere mbashimire ko mwanumiye mu kiganiro nshimire n'abari badukurikiye bose ubwo naho ubutaha murakoze
urakoze cyane Anesthete urakoze cyane ku bitekerezo byiza watugejejeho kandi hari byinshi nanjye nungutse cyane nkaba nizeye kuzongera kuko uzongera ukaza kutuganirira kandi nagushimira cyane yuko uyu munsi waje rwose utatugoye wahise ubyitabira nkaba ngushimiye kandi nkubwira ngo turacyari kumwe ntuge kure n'ubutaha tuzaguhamagara kuko ikiganiro waduhaye ni ikiganiro kiza cyane nanjye rero nkaba na nizera yuko abantu badukurikiye cyane cyane abantu bari mu Rwanda iki kiganiro hari byinshi bakuyemo byongeye kubakangura bibutsa yuko sisiteme barimo ifite ikibazo bibibutsa yuko badakwiriye kwemera kuyoborwa nk'uko bayobowe ashire niwe ugeze kuvuga ati basa n'ababyemeye birababaje cyane kumva yuko abantu bemera bagakandamizwa buri munsi abantu bemera bakajya bagatura muri prison abantu usanga umunyarwanda muri bino bihugu ikintu cya mbere bakubaza ikibazo kikunze kugaruka cyane iyo ugiye kwaka nk'akazi cyangwa ugiye gusaba ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe bishobora kukugirira akamaro nka nko kuba umwenegihugu muri kino gihugu cyangwa se kwemererwa kuhatura bakubaza niba warafunzwe ubu muri kino gihe tugaye nibaza umunyarwanda wese ko afungwa ibintu abantu abanyarwanda bakaba bamaze kwemera yuko gufungwa ari nk'ibintu bisanzwe ku mugani wa Ashire bakaba barabyemeye bazi neza uburyo bibakurikirana niyo bageze hanze yuko ikintu cyo gufungwa kijya muri dosiye yawe ari ikintu kibi cyane kigukurikirana ibi bintu birababaje cyane kumva ko umunyarwanda yicara akumva ko ibi bintu bigomba nta kundi kuntu yabigenza ko bigomba gukomeza ibi bintu bikwiriye guhinduka ubu butegetsi ntabwo nzi neza yuko nshobora kuvuga ngo ubu butegetsi bukwiriye kwikosora kuko bwaragaragaje ko budashaka kwivuga nti abaturage ubwabo nibo bakwiriye kuvuga bati ibi turabyanze nkaba rero reka ne kwibizimba mu magambo nshimire abadukurikiye bakurikiranye ikiganiro cyacu hanyuma Sabe na Ashile kugira ngo avuge ijambo risoza murakoze
urakoze cyane Emerance ndanye ndashimira cyane niseti ku bitekerezo byiza yaduhaye kandi ntago nshidikanya ko azanagaruka kongera kutuganiriza no ku zindi ngingo nawe ndagushimira cyane ku bwitange bwawe ndetse n'abadukurikiye nabo turabashimira bo ku buhanga bw'ibyuma bahora biteguye kudufasha nabo turabashimira cyane mu gusoza rero ngewe icyo navuga nuko iyi mpinduka dukeneye ni impinduka zijyanye nanone n'imyumvire kuko ikibazo dufite kirakomeye cyane kirenze no kuba ari Kagame gusa ni ikibazo kiri systemic kijyanye na systeme yose Aniseti yavuze ko ari systeme igomba kuvaho hakajyaho indi indizana n'indangagaciro zayo zigomba gucengera mu bantu zigahinduka n'umuco mwiza abantu bagombye kugenderaho mu buryo burambye noneho na generasiyo zakurikiraho nazo zikaza zigenderaho zubaka nuko nguko dushobora kuzamura igihugu cyacu nanone kandi ibi byose kugira ngo bigerweho nubwo twavuze ko abanyarwanda basa nk'abemeye igitugu mu by'ukuri nta muntu ukunda igitugu ariko kubera ubukana bwacyo tuzi twese abantu basa nk'abavuze bati aba bantu biragoye kubarwanya cyangwa se biranagoye kubigobotora harimo abagerageza buri munsi tubona ibintu bibakorerwaho bijyanye no kwica uburenganzira bwabo ariko mu by'ukuri kugira ngo ibi byose bizahinduke nuko abaturage nabo bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo rero babigiremo uruhare bizasaba yuko abafata iya mbere bajya muri leadership y'uru rugamba baba ari abantu b'inyangamugayo abantu b'inyangamugayo bafite indangagaciro ndetse n'imyitwarire isa n'ibyo baharanira isa n'ibyo banditse mu nyandiko cyangwa se mu mahame muri za manifeste bagenderaho ibi ngibi ni ibintu nicyo kimenyetso twabwira twaha abaturage muri rusange bagombye kugenderaho bagombye kureberaho kugira ngo nabo bamenye aho abo bifatanya bamenye aho bakira imbaraga kandi banamenye n'uburyo bashyiramo izo mbaraga zabo ibi ngibi nibyo bizatuma tudakuraho mutagatifu Paulo tukimika mutagatifu Pierre ugasanga ingoma zirahinduka ariko zikomeza gusa hakenewe rupture ibi rero ni ibintu nta kabuza bizagerwaho kandi bizihutishwa nuko abaturage bazakomeza gukangurirwa neza n'amahame ajyanye n'ubuyobozi bwiza ndetse nabo n'imbaraga bazabishyiramo kugira ngo bamenye abo bifatanya nabo kugira ngo imbaraga zihuzwe n'abo bantu b'inyangamugayo aba aribo bakuru uru rugamba rwo guhindura ibintu urugamba rw'imyumvire rwo gukuraho iyi sisiteme mbi iyi sisiteme tudahwema kuvuga twishingiye ku bwicanyi iterabwoba kubeshya ndetse no gukoresha igitsina gore kugira ngo bagere ku mabi yabo ibi rero bizahinduka nta kabuza bitinde bitebuke bizahinduka ibyo ntago tubifiteho nta gushidikanya na guke tubifiteho kandi nibwira yuko ntibeshya kandi ko iminsi Kagame Perezida Kagame n'agatsiko ke kayoboye u Rwanda kari ka FPR iminsi basigaje ari mike kurusha iyo bamaze bategeka boreka kira gihugu voilà donc ari byo ngibyo twavuga kugira ngo turangirize ku magambo wenda meza atera abantu morali kandi abaha icyizere nyacyo nuko tugomba kureba abantu b'inyangamugayo tukabamenya tukamenya uko twifatanya nabo kandi tugashyiramo n'imbaraga kuko uturwana nawe ntago yicaye ahora akora amanywa nijoro natwe rero tugomba gukora amanywa nijoro kugira ngo tubashe kumwigaranzura emberase murakoze ubwo nahuta
murakoze cyane ashire reka twongere dushimire n'abantu badufashije ku buhanga bw'ibyuma twe kubibagirwa kandi aribo bakora akazi gakomeye cyane tutabafite ntabwo twakora ibiganiro urakoze rero kandi nizeye yuko impanuro uhaye abatwumva bazumvise zishobora no kugira icyo zibamarira nkaba mbasezeye ari wowe ari Anifeti hanyuma nkaba nsaba n'abantu bari kudufasha ku buhanga bw'ibyuma ngo badusezerere nibutsa abadukurikira ko bashobora kuri ya imeyili tuganire twese hamwe acommercial@gmail.com tuganire twese hamwe acommercial@gmail.com murakoze karirimbo bakibagiye uko bigaragaza nibatsinda gato yanda karirimba
byose ni byiza
nyabuneka rwose niba kashyireho kuko nasaraye n'indirimba ndaririmba nabi
abo ku buhanga bw'ibyuma buriya mu kanya barabitunganya
basinziriye reka ashi reka tukaririmbe turagakunda twembi bavuga amahoro bashyize imihoro inyuma utiritse ngo ni ubuhoro nijoro bagakora amahano nkabona bahuza bahururanye ikaramu n'ibitabo nkababona basinya bagaseka bagahoberana asindawe komeza
yewe kubera ijwi ryanjye nzi ukuntu atari byiza cyane mbikomeje byahita byica ibyo umaze kuririmba
bavuga amahoro bahisha imihoro inyuma utibite ngo ni ubuhoro nijoro bagakora amahano abona bahuza bahururanye ikaramu n'ibitabo abona basinya bagaseka bagahoberana nibategereza gutaha baratuma rukambikana maze abana bakahagwa ababyeyi bakarira nyamara abana baratabaza barasaba ibitotsi ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati
ama
Wanachotaka ni amani, wanaomba na imani, wanachotaka ni amani. Yeah, yeah, yeah.
Mama, baby,
car l'amour vainqueur.
Partageons le pain car